Kamba.
Akamba oye, oh mama, akamba oye, oh mama, akamba oye, oh mama, mama, akamba oye.
Yayo,
Kenya kuna ukabila.